dagaalka ka soo cusboonaaday xadka labada waddan armeniya iyo azerbaijan ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 155 askari waddamada maraykanka iyo ruushka ayaa ugu baaqaya dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay xabadda joojiyaan wariyaha v o a ee dhinaca diblomaasiyadda uga soo waranta sindisain ayaa warbixin ay ku eegayso colaadan dib uga soo cusboonaatay labada waddan waxa oo horey uga tirsanaan jireen midowdii soofiyad ay ka soo dirtay waxaana warbixintani inala socodsiinaya caashe ibraahim aadan
ehelada askarta ah armeniya oo ku dhaawacmay iska horimaad habeennimo ah oo ay la galeen azerbaijan ayaa isugu soo baxay bannaanka cisbitaalka militariga ee yerevan yerevan ayaa sheegay in 105 ka mid a ciidamadooda la dilay baku ayaa sheegtay in ilaa 94 ka mid a ciidamadooda la dilay dhanka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka afhayeenka ned price ayaa waxa uu sheegay in maraykanku uu si gaar ah uga walaacsan yahay wararka sheegaya in dad rayid ah lagu dhaawacay gudaha armeniya iyo in xogayaha arrimaha dibadda antony blinken uu la hadlay madaxweynaha azerbaijan ilam aliyev
waxaan ku booriyey madaxweyne ilham aliyev inuu si deg deg a u joojiyo colaadda inuu kala diro ciidamada militariga inuu ciidamada dib ugu soo celiyo xuduudda iyo inuu joojiyo colaadaha khatar gelin kara dadka rayidka ah iyo inuu ka shaqeeyo sidii loo xalin lahaa dhammaan arrimaha taagan ee u dhexeeya armeniya iyo azerbaijan iyadoo loo marayo wadaxaajood nabadeed
dad reer armeniya ah oo degan tuulada la yidhaahdo istak oo u dhow xuduudda azerbaijan ayaa warbaahinta u sheegay in guryo ay ku dhaceen madaafiicda azerbaijan ay gubteen talaadadii ayaa blinken waxa uu sheegay inuu la hadlay madaxda labada dal wasaaradda difaaca ah ee dalka armeniya ayaa baahisay talaadadii muuqaal ay ku sheegtay inuu muujinayo ciidamada azerbaijan oo ku soo wajahan dhulkeeda dabayaaqadii bishii hore wasaaradda gaashaandhigga azerbaijan ayaa sidoo kale daabacday sawirada cutubyo ciidan oo la geeyey magaalada istaraatiijiga ah ee lachin ee gobolka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh intii lagu guda jiray dagaalkii dhacay sanadkii 2020 azerbaijan waxa ay dib u soo ceshatay dhul ballaaran oo ka tirsan nagorno karabakh ruushka ayaa saldhig ciidan ku leh dalka armeniya waxaana horay loogu arki jiray xulafada yerevan ahna dallaal awood muhiima ku leh gobolka laakiin khubarada ayaa sheegaya in iyadoo ruushka uu la kulmay duulaanka uu ku qaaday dalka ukraine aan la hubin doorka mosco ay ka ciyaari doonto khilaafkan
warbixintii wariyaha v o a dhinaca diblomaasiyadda sindisain soo dirtay ay taasi ahayd waxaa inala socodsiinaysay caashe ibraahim aadan